what's up? Bad boy.
This a legend production.
Just the touch is the big killer.
With him I'm feeling better. Tony me a majani ne wawa ne pepper.
Ushani pig and get Pakota bani minowe seka. Mtoto meniloga kwa rubadi mizuka imepande. Nataka ni hame bongo nikuje Uganda. Silivya wasi mtoto kigori. Kupendezi mpifa utangopori. Nipe nipaka kesho kulambari. Michezo ya kitoto chese dosori. Mama umeniwezi. Iwe ndo kanyonyi kange na kupenda.
Kanyonye kange jori. Kanyonye kange jori che. Kanyonye kange jori. Kanyonye kange jori che. Bagala kumanya chori. Wawuni na mpita mocha. Anya kulengeza. Jagala kukula ba mudembeza. Oba kusinzila. Inanja kubikula tokendeza.
Baby japo uko mbali. Ila lajichunga mama nda usijari. Mwisho wa safari. Hata tukishini wala likachumbari.
Andatela ne fever. Watala vise mila ne kumpeke. Ikopo vya tampeko. Yamponya vili nyuela kugama. Kanyonye kange jori. Kanyonye kange jori che. Bagala kumanya chori. Kanyonye kange jori che. Kanyonye kange jori. Kanyonye kange jori che. Bagala kumanya chori. Wawuli na mpita ngoja.
Nitakupembeleza. Yani kama mtoto nitakudekeza. Fala pendeza. Tukienda bongo nitakutemeza.
Jagala mwagale. Jagala mutamia ba mwagala. Lava ina mota. Kwa biba bilabo muwanyota. Kanyonye kange jori. Kanyonye kange jori che. Bagala kumanya chori. Kanyonye kange jori che. Kanyonye kange jori. Kanyonye kange jori che. Bagala kumanya chori. Wawuli na mkuita mboja.
Chose tacho ntepe. Na fundi fesio.